yande joyno wittodi e mintaji chapanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta on. Ndera ko e kibaruji men ni duuɓi nayi ni ko rewɓe e sukaɓe chapanɗe tato e jeɗɗo ɓe wuro Inglewa région Difa diwtaɓe fawarande joni koreji maɓɓe no watti gokka e korol maɓɓe. Millioji chapanɗe nayi ceede sefa kan woni ko hoddi yoɓane moƴƴimɓe talki tewtewru bak ko hitaani duuɓugaji ɗi e sappo e jeenayi ko jannginoɓe gaɗi jannginowo gooto no hokkam faama dow mum. Yewtere men pindinol hannden ni ɗi yeccata kona dow rafi tabbintingo kural AstraZeneca noon ni ko hissa ñaw coronavirus nder leyɗe Afrique yaago leyɗe Europe. Gon noon ni wakkilu union européen gonɗo leydi Niger hokkam faama dow no ɗum laatori. Sey tokko min on nana pirtol haa laaji ɗi nder kibaruji men. Hannden ɗiɗi lewru juillet hitaande duuɓi ujunaaje ɗiɗi e nogay e go'o duuɓi nayi ni ko rewɓe e sukaɓe chapanɗe tato e jeɗɗi diwtaɓe nder wuro Inglewa région Difa fawaranden joni iɓɓe nder juuɗe. Horejo radio Kabalewa holli ko koreji maɓɓe no watti gokka e gartirol maɓɓe. Mamman Oumar fantini jaadimin Habibu Garba.
Hano nyalande hande nde nimɓe amin mbara sukaɓe amin du dillida e mum. Miɗen miccito nyalande nde ɓe dillida. Kamɓe koye maɓɓe hande ɓe laatake ɓiɓɓe Boko Haram. Ndeni min noddiɓe e callalol, min kaldi e maɓɓe noɓe kollirtamin ni hakkilleji maɓɓe fuu wonƴitama. Kamɓe nimɓe Boko Haram fuu no foti hande. Tilay noon saaroɓe maɓɓe nana nawɗum. Wakkati fuu miɗen durwa kottataɓe diwtaɓe ɓen garti. Gouverneur e région Difa o hoore mum nyande fuu naawi nimɓe tawaɓe nder Boko Haram ɓe joppa kaɓirɗe warta tuubude ɓe jaɓɓitirte no woɗiri. Ɓe calo, miɗen godi lambaji gere maɓɓe. Seni min noddiɓe ɓe mbitanamina kamɓe ɓe paami jonɗo diina amin on Haram no ɓe gartata. Wakkati fuu ni ɓe kalirta.
Himɓe nayo e sofereejo on he jowuro wuro Bala Adambe he ɓiɓɓe wuroɓe ɗiɗo kam bara de kam woni andinore nde mawɗo sogeji orgal nde leydi Difa andini nder hippitere waɗande talata nde Boko Haram waɗani lore ka kampani nane bi'en kampani ka sonef noonni farɓangere Boko Haram sappo e tato kam bara e kaɓirɗe maɓɓe ɗuɗal mum jaɓama he maɓɓe. Fedde leyɗe Nations Unies wonde no darani jandeji e ande luggiɗe e aadaji UNESCO hande subana nder andinore nde wurtini holli rafi jande timminas ɓikkoy dewoy noon ni ko ɗuuɗal ɓikkoy dewoy koy kantinta hano jande maɓɓe ɗe ɓe puɗɗi ɗum nder leyɗe Afrique noon ni. Nder andinore worre nden holli wiide duuɓi nogay e joyi bittiɗi noon ni dimma jande ɓikkoy dewoy mbaako ni no wonno yahira yeeso ko watta pecce capanɗe nayi e go'o dow herme yaago capanɗe jeego e jeego dow herme de fuu haɗayi bayle heɓaka dow fii jande timmina ko ɓikkoy dewoy. Ɓurta lewru worru ko hoddani tewtewru talkuru bakka ko duuɓi ujuna ɗiɗi e nogay e go'o waɗe. Moƴƴimɓe tewtewru bakka hande duuɓi ɗiɗi ni ko ɓe gonɗi ɓe domi ɓe kokke ceede maɓɓe ko hoddi. Kalilu Kallasi Abdullahi umo tawadere goto hano jannginoɓe moƴƴimɓe talki bakka noon ni fantini jaadimi Rukka Yetto Abdourahmane no ɗum laatori.
Yettade joni to kalami ɗo endam ƴeewoyɓe bakka ko duuɓi ujunaaje ɗiɗi e sappo e jeenayi e duuɓi naaje ɗiɗi e nogayi yoɓɓidaka ceede mum ko hano yoɓɓe ɗum enda. Nden ne so min ƴami docteur kaw jiiɗo Sarusi on fuu sey wi amin talki ɗi fuu waɗiɗi timminiɗi neldi to hani neldede ton enda. Himɓe jagaɗa golle muɗum waɗa duuɓi ɗiɗi yiyay hunde fuu ele gollal ngal ɗum kana laatakiɗa. Wakkati himɓe yahata fa ƴeewa bakka on nde illu jomum en yetti hokkete ujunaaje tati e kemi joyi joyi ñalawma. Kanƴum woni ñandu jomum, kanƴum woni ko jomum heɓirta jipporde muɗum. Dowol fuu gol neɗɗo naati fuu ɓuuɗi keɓe tati woodi gollal ngal yewol muɗum kam nde wonana ɓuuɗi capanɗe jeenayi. Hono wakkati ɗum watta bakka o nde enɗan gomnate du so yi talki ɗi hokkitanɓe keero ceede ko watta bakka o funo. Duuɓi naaɗiɗe sappo e jeenayi ko heddanimin toon no waɗa millioji capanɗe nayi. Duuɓi naaɗiɗe nogayi e kokkitay min baa seeɗa. Duuɓi naaɗiɗe nogayi e goɗɗo konnal le balɗe ɗeɗa bakka filte nden a yii wooɗay non.
Jeɗɗire nde ni giidal naati caka hoorejo leydi Bazoum Mohammed e fedde carɗoɓe leydi Niger noni Saman. Giidal gal ɗo ɓe kalana dow laabi série aji leydi Niger. SG mo Saman Nuhu Boubacar o yewtidi e jaadimi Moctar Hammadou.
pour que les justiciables
fa heba sardenteɓe welto dow aadi momin koƴon endan gam ɗowtude hooreje leydi men Niger nder gollal ngal hooƴi gam batte moƴƴintinde gurna ɓiɓɓe leydi Niger. Ɗum waɗi komin keɓi yaade yidoyde e makko, komin kaldi e makko dukanda min kollimo ko wonno fali e ley filla saria e leydi Niger ɗo enda himɓe ne gatti hakkilloji mumen ke saria on no waɗe dow ɓurdiniggol hakkunde ɓiɓɓe leydi. Nene ɗum ɗon min kollimo soni tama omo wawi wallude min on ko laati saɗorama no fali ɗum falto heɓa ɓiɓɓe leydi fo welto e kiiteji ko gaɗante ɗum enda. Kanko hoore leydi meɗen o haalnimi haalaji tekkuɗi ɗi o alno ele wakkati mello makko fa ɓurno e hoore muɗum. To jonkay minin domi famin dara yalla noy ɗum latoroyto eley aadi mo aadi o enna kanko hoorejo leydi
de voir concrètement jusqu'où cette volonté peut aller.
Cuuɗi habaruji capanɗe joyi e ɗiɗi de suɓe talki mabɓe gam ɓe kokki balla nder majji ni kanƴi capanɗe nayyi e jeɗɗi kan yordora hokka balla ka cuuɗi habaruji hokketi ko duuɓi uyana ɗiɗi e sappo e jeenayi e duuɓi uyana ɗiɗi e nogayi. Hoorejo fedde CSC holli ko balla ka gere majje no wattete nder ɓeydonol hano golloɓen andal gere majji do no wattete nonni dow filla hano sorugo are ko gollitirte. Nani ko hoorejo mbi'enni CSC docteur Kabir Sani o fantini jaadimin Nafisa Adamu.
Le montant global du fonds au titre des
aides ceden balla ko cuudi kokkol habaruji di ummata kona fu millioji kemi didi e chapande jeddi e go'o e ujunaji chapande jeenayi e jeegom e buudi kemi nayi e chapande joyi e nayi e tammal gotal ko watta millioji hembre e noga e tati e ujunaji chapande jeegom e jeenayi kanyum wonno ko dubina didi e sappo e jeenayi millioji hembre e chapande e jeetati e ujunaji nogayi e jeddi e buudi kemi nayi kam woni ko dubina didi e nogayi dum endam cel ɗeɗo ceede yaade cuuɗi kokkoji habaru laabi muɗum joƴƴina kana illum capantati e go'o lewru mai duminaɗe sappo e jeenayi capanɗe jeego e joyyi ɗo hembere fuu yatana e dow are gollitirɗe ko cuuɗi kabaru ɗi sodante capantati e joyyi ɗe du konna ɗo hembere yatana dow jangguinol hokkoɓe habaruji ɓe enda.
Ɗuɗal wuroji gonɗi nder département Filingue nder région Tillabéri ɓe keɓayi ɓe awi ka woni ko hoorejo demal Bashiru Boubacar fantini jadimin Abdullahi Bagassa.
L'ensemble du département.
Département on fu no foti do wuroji kemi tati e capanɗe tati waɗoji demal komin godi wuroji hemre e capanɗe joyyi e go'o keɓi awude awre mu en arande amma awre nden wala no gasi gam toɓo ndiyam awirɗan ɗuɗɗan woni min keɓayi e terɗe ndiyam millimétre uji jeetati yaade sappo non. Nokkuje to ndiyam toɓo heƴanayi ɗom no ɗuuɗi hikka ɓurde ko rawani min keɓi mballa awdiri jawdi yaade to gomnanti e pelle mballoɓe to ñuuji sappo e jeetati ko yara ley commune tondi kanjiya min keɓi fa hande ɗo to nuuji capanɗe jeetati ko capanɗe jeɗɗi ɗin fuu no ko gawri no e to nuuji mbayeri sappo.
Nous les avons placés en ce moment là.
Hande mawne kan lumo torodi ñamata gam barke julɗe layya lumo go no nanna baali dow fi ceede bisaagi ɗi no wontiri waɗi moye fuu hokki bawɗo hunduko mum dow ko ƴeewata hano lumo bisaagi ku no ɗum won e ɗum waɗira. Nani ko jaadimin mo wuro torodi Boubacar Seyni o fantinimin.
Baali ɗi hannde eɗum waddama seeɗa seeɗa e ley coggu muɗum aɗa wawi hedde ko ujunaji nogayi aɗa wawi hedde ko ɓurnon seeɗa kalay neɗɗo fuu ceede mum ko waddi heɓan fodde muɗum gam minen kay min coodo an noon ladde minen gara min coonoɗo enɗan torodi minen jaa toon enɗan bose bangu tombole Allah reeni minen jaadu kono fa a bala minen jaa mangeji min cooda baali ɗi ɗe neɗɗo toon kay ɗin koye sanne koye saabu soodoɓe ngala no jaa Allah e rafi ndenaka ko tawa toon enɗan
daje mbalu sene faytilayi no chatton bali di paya sane di chadaki moyno funo heban fodde mudu wallahi ko yirdan fu woni wala hande no hen ni e chadade lumo hecci kengango hoyi burde ngodo gannimbe gure ladde be ngoni gala no ngara bali gaddi tedi din do kejata nimbe mi fay mbalu chornangu ujunaji la soji dit e koddeki jonkay sayni min ela nimbe njurmo ndira tan
boren bakkar cersi
deni julde layya no fondi wardi chonno e baali no yilo dow laabi gallu ñemey gaɗa laawol laamu no ɗon kaɗugol yiilaaki majji ngol hooreɓe mairie joɗɗini nonni to ɓe kolli wiide chonnowo naabi en ni hano yiilidowo e bisaaji mum fuu laawol laamu no yaɓan dow mum ɗum ɗo gam jukkire e rafi mbi'en ɗo e tango laabi ɗi ko joɗɗina horejo polisi be meri nonni o hokki jadimi Rafik Attaher fama
dabbaji fujjiteɗe no jiilo nder wuro ɗin Nandiare Fourriere yeruno laabi laamu cingaɗi ɗin holliri hannden hawtade e ɓadaki julɗe layya ɗum nokkuje ittama to dabbaji connete tawaɗe nder arrondissement ji min ɓeyditan du e golloɓe amin waɗoɓe gollal ngal amma miɗen ɗon sigilanade ɗum heɓude gollitirɗi ko watta gollal ngal ɗum waɗi ko jiɗon fa hannden gollal ngal fuɗɗaka de min gaɗan no watte fu hawrude golloɓe ɓen ko watta gollal ngal dabba fuu mo ɓe keɓi ɓe jara ɗum Fourriere dabbaji potori ɗin mbuuɗi 106 joɓante dabba mawɗo mbuuɗi 1000 jon dabba on do yomne mbuuɗi 3000
Janyalli maunan debbo hanne ni mi hoci aadi warde gollirde maɗa kan tammi yewtamma
Nafisa am da a jaɓɓama nder bureau am
imi anni ay dama min no woni miña mo ɓurɗa yiɗude
ahe hoore maɗa andine yonay baami haalana ne
maunan debbo imi annini on ngala oɗon pijira laabi joƴƴinaɗi kisinoji himɓe raɓu ñaw coronavirus gu dena
ande o hone gartitol ɗiɗabol ñaw coronavirus gu no handi mine he koye amin min kokka himɓe misaluji gasuɗi
mi faami jonkan nane ma ko min gari natoygo domo gollirde o accamin natoyde sey min gatti cumoɗe amin min lotta juuɗe amin nden ko o accamin min natoa mi waɗi sa'a mi ado e sumode an no nder sakuru an nden gattimi nden ko gari mi yeere de en
a wi'i gartitol ɗiɗabol gol ñaw coronavirus gu wala fuu ko waddi ɗum sayye baare himɓe wakkati fuu miɗo haalane jogoɗa mangako ma de ni a naati nder himɓe gatta cumre ma taw wattu yeebaare jogoɗen mangako amin denen ko emen ngam keɓen denen woɓɓe ɗo
ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger
ɓiɓɓe leyɗe afrique gon jehoɓe nder leyɗe europe iɓe gi'a saɗarmaji ngam rafi tabbitingo kural astrazenica ngam hisa ñaw coronavirus gaɗa fedde duniyaru oms yordorake e maggal nani bi en fama ka lonette denisa elena horejo union européenne noonni ɓangere leydi niger hokki jadimin olivier fama no ɗum latori e no ɗum wontiri
La polémique est créée par
ko jiɓi ɗum woni haalaji kaaleteɗi ɗi ƴeewata wodde kural ngal dey haalaji ɗi daratana dow fi jahaale himɓe mi jaɓi ko ɗum dartana cellal himɓe e gurnan himɓe ɗum saabi min fuu min tufama keeri leyɗi amin abada maɓɓaka ngam jahaale kanuɗi waɗe funo ɗon waɗe nder keerol leyɗe amin europe e leyɗe gonɗe fuu jahaale ballaka e jahaale ñawtade e jahaale narral hakkunde leyɗe no ɗon waɗe no waɗane visa jonkay to haala ka woni to jahaale ɗe kana
le voyage non essentiel
oms fedde leyɗe duniya hawjide filla cellal kañum on ko yarto dow kurɗe enɗan fedde leyɗe europe du kona ne wolle oms ɗume saabi ko pel ɗiɗɗe enɗan tokkodire dow laawol gotol
La question n'est pas que
wala ɗum tokkay laawol gotol non haalaji gonɗi no kaale ɗi wala dow filla tuugal ngal no dow fi jahaale woni no haale hano tuugal ngal no wooɗi na wooɗa noon wala ko feerodiri kure ɗe wi'e ngal no wooɗi na ngal wooɗa kure fuu de fedde oms yerdi e mum fuu no wooɗani cellal
himɓe un vaccin qui a une efficacité
noye waɗirto himɓe keɓa seko seko dow kurɗe ɗe
écoutez les procédures
internationalawol majjum nder duniyaru woni a ƴaman yardinede kure ma jaɓenede ɗum watte nder laawol laaɓugol tar laabi majjum no ɗon ko resa heɓa tabbintine ko kural ngal no wawi yardede sayde tokki laabi ɗi ta jeggite e ko hitane bumbure ni ko dabbinol waɗa en goni enen kaala dow yala no wawi nadde laana bureau owa yaha ɗo na yaha ga denne en tokka gonga dow fi ñawgu
réaliste par rapport à cette pandémie
ɗo min ndernanta on habaruji men e fulfulde seyde lamɗo hollimin jango min gaddan habaruji gon min jottontomo saabi en kirten to jam herti